mixing it up. It's a big room dropper.
Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi akulisha kubish kwa ni vipe.
Around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7.
It's DJ Max254.
Kanyaga sana figo unafiki, kanyaga sana leo kuna urafiki, kanyaga sana sisi tuna roho ya fisi ya kulisha kuvishi konini. Kanyaga wakule chobo kama mia, makanzu hadi wanalia. Slay queen wachanganye na nia, muwape hai na mabao zaingia. Wanyama, kanyaga wapige nduki, madudede, ulunga, machobo kikosi, hoya kanyaga. Yetu yetamani, he gave me the wakosti. Mudashi tuka hini pigo gani, mara tumegonja posti.
Asi kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wazi wa shobo kudandia, kanyaga babu bombo mbabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, kivipa haieti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudadade, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kamu nalicheza sangu,
kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wataku,
kanyaga kanyaga.
Yep, kitaku taku,
kanyaga kanyaga.
Wajue zinamba chafu.
Squeezy watu wanataka money, so mi kimu itaku posti. Kanyaga, kunitumia ni picha pigo gani, eti basi denku posti.
Kabisa rusi kuchanga changa, wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo, wafuruga mipango, waze wa insta michambo. Eti baby ni unge bando, uzushi, mashemu fake, nuksi, kudadade, mawifi, paka maex, mikosi, oya kanyaga.
Kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
Kambo nalicheza sangu,
kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wataku,
kanyaga kanyaga.
Yep, kitaku taku,
kanyaga kanyaga.
Wajue nzi namba chafu.
Usetu watu hali, tunakesha kama ku. Tina wape na bari, kama wao paka simbwa
ku. Mumin mumin ya mumiga, nasalia wa Ali, billionaire, mama love you, oh. Ila uwe kwa vile, itaishi na wewe. Mimi love, mimi love. Oh na na na. Mommy, mommy, ya mommy girl, bazalia wa. Mommy, mommy, ya mommy. Mommy, mommy, ya mommy girl, bazalia wa.
Fire, fire,
Ali, fire. Billionaire, wama love you, oh. Ila uwe kwa vile, taishi na wewe. Mimi love, mimi love. Oh na na na. Inacha wewe shiri, nabaki na nami wawo. Mintalia lia, mintalia sana. Talia lia, mintalia sana. Miswesa
Miss Wesley,
no,
you're not in
down,
you're not in down. umechokwa ama umetekwa. Na wazara kufikiri, majibu sipati, na moyo unachosha akili kwa mapenzi ya kufosi. Kupenda pasipo thamani kwangu tabani si sawa, ni bora unipe moyo wangu nifiche.
Chavimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha vidore nasimamia ukingoni nafikishwa nani tosha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha ananifunza kucheza rafu
anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
nikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake lajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake lajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Kifuani unipaka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine ata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shega ni mwake mwake, mangaka msewe. libandike penzi kama gazeti walisome tuadabishe sangara shombo vipweti tuangone nikila nilishe chapati za alizeti ninone tuafungishe midomo uzi simenti tuashone nani kosha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha nana nifunza kucheza rafu
anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
nikichoka ananikanda kwa mabarafu
majabu majabu penzi la mela jabu majabu majabu
haka nisha nene nisipesa nilijikuta tukivyangu ya mwanzo nulipena akadisha shakani kukwati ya kimono kuniambia yasiri nijulie mitandani ukweli ukaukimbia ete musika ndo shetani ya manikiki unatafutia ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia nisijitasi akilini ona tunyaza bila mapeni na leo tunamagari nimekosa nini jameni sulita kalie marufu uwape story magazeti matusi pande mbili kipenzi cha watu jameni walitupenda sote wawili ila
Lola ya memwagika haya zoleki Lola
chana nani mimi ola rudi kwangu mimi ola sasa umeniachana nani mama yo ola rudi kwangu mimi
nimeumbuka sina hata haja kukutazama kwenye sura nilo yaficha mungu moyoni yote unayajua naona aibu mpaka kwa marafiki zangu mekuwa chungu kwa tamaa zangu nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga mimi ndo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama
basi usiniadhibu kwa kosa tayari nimekubali acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni kugombana sio suluhisho mama Sizidi kufunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe
Lola
sasa unaniachana nani
Lola
rudi kwangu mimi
Lola
sasa unaniachana nani mama yo
Lola
rudi kwangu mimi
Kenya na
jimu
ni mpwani likundi hapa mjini nimezamia ndoto zili kwa kucheza boli mara ghafla kwa mziki zikahamia my daddy I'm sorry ukiwa bingo ninajona frahia kama tani sinikaanza kuimba mungu siasumani nikakutana na mega akanipiga kampani japo kuna walopenga kwamba sina kipaji fitina za ndani ndani mara kimu wanavimba atapendwa na nani injili ya masekula nikajipa imani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji now I make
my paper
and I bless my family ole walo nicheka
nicheka
Like what is it? Skiza bwana nakwambia talk is cheap.
watching it. We are please repeat, you are deleted it. Studio boy cancel the wickedest. Simanishi posho nikibonga mil.
Ni makoma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona deal.
Mambo gana michupigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo.
Kama ni baya baya, kama wababa hapa kuna kugwaya. Wale wasona haya sura zimewagwaya wanaona vibaya.
Tukitulizi ya njani, akili zinda tutu matumajani. Tunawaacha tutafarani. Oh, oh. Tukipulizi ya njani, akili zinda tutu matumajani. Wanapigwa na bungu wazi ona, ona.
Mapigo na mwendo, mapigo
na na na. Mapigo,
mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo,
yo. Utanipata base, nikichana mairungi. Napenda kila mtu, mababi na magwangi. Kanso tumewashika, Mombasa ni Bungoma. Bebe ukingia stage, wana Bungoma. Mtoto wa Hadija, nakupa kitu freshi. Sichana wa Kiswazi, anakata bisexi. Wanauliza lini, the kanso tutanguka. Tuko wapa na mpigo, paka si tutambufa.
Mapigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo,
na na na.
Mapigo.
I'm the kind of man who don't give a damn. When it come to the bed, me a stamina man. When it come to the money, me I make it plenty. Marashi ni Gucci na nguo ni Fendi. Buma ye kike ni buma ye. Lord have mercy, hector de masi. Bad man come with another bad boy. If you come so together with some D-boy.
Mapigo na mwendo. Kama mjusia, mjusio mjusia.
Usikafiri,
shake your tail feather.
Oh, usikafiri,
shake your tail feather.
Eka liyo bamba mbigata na planet. Nime simama kilete.
Fanya kona pige beki na manichomete.
Jani, jani kime.
Sema nagusa pakaro, minagusa pakaro. Yani moto fire, kaniganda migando. Kaniganda migando. Yani kama chawa.
Oh yeah, I like it when you dream big. I say matamu kama baby. Kumpiga sticky yiki yiki. Sasa nyumbani ya pakali.
Oh yeah, girl your body's on fire. Oh na 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 na. Body's on fire.
Oh Lucia, Lucio, Lucia. Mkia kama mjusia. Mjusio, mjusia.
Shusha godoro, godoro mungo ndi kwenye wogobo. Wogobo asema ex wako muongo. Muongo nyonga pinda kama nyongo. Nyongo.
Yani unavu nyonya mogo, dunatokwa nyongo. Nipe ote kama njifu, sinipe ote.
Speakers on. Turn this motherfucker on.
This is DJ Max 254.
I'm Bumba.
On the World Wide Web, streaming 24/7.
It's DJ Max 254.
In the mix.
Mwaga wino mina yeti lana. Nisha weka sana lingo hadi ulimbo. Wala ana tuyu mlembo. Esi ata kitonani.
Why?
For sure baby umma.
Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Sipati ata kampani.
Why? Wow.
Usisuge bari.
tuka relaxi garden. Tupate mango passion. Najona pendaga fashion. Zawadi ya jeans it doesn't. Ikikona tuna smile ata ukiuna mimzima. Ilo jicho ka upo ayu menitafunda mazima. Shaweka sana lingo hadi ulimbo. Wala ana tuyo mremu siata kitona ni.
Why?
For sure baby you mine.
Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Sipati ata kampani.
This is DJ Mix 254.
Agamba, when you look in my eyes, tell me what you read. Mukwano na majambiri na tell me what you need. Ono tachero yako mkuru sawidu. Indeed, amatiro muwati. Uganda has fresh, wa Nigeria pato. Turiba longo pato, wa soyanze pato. From Lagos, kila Kampala, tuvu pato. I want to see my rust, baby, swining wato.
Yeah, I got a rust to the Rio. Echirala, you judge your money, zenini yo. Mami yo, I love the way you shake your body yo. And you're the reason I spend my money yo.
She is in love with a rasta.
Omu what?
She is in love with a rasta.
Omu what?
The girl fell in love with a rasta.
Omu what?
She love it clean and faster.
And she love it to me.
Daga, 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 daga.
Yeah, agamba, njaga, 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 romu wati. Yeah.
Spend all my money. Girl, I'm in love with your body. So make your booty tap on me. Yeah, you make the party drop the shot, shot. Love it when you bubble in your bum shot. Girl, boy, I love you, man, I take gunshot. Man, I take gunshot. She was in love with her rasta. She was in love with her rasta. The girl, he fell in love with her rasta. She love it clean and faster.
And you love it to me.
Daga, 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 daga.
Yeah, agamba, njaga, 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 romu wati.
Njaga, romu wati.
Yo, umwana yagala murasta superstar. Tomo kuwa njiri tori pasta. Nubundu kumutima vikuwe purasta. Nzaja kunze samu wala wede master. Yagala kumaja, yagala personality. Na wuziza kukuja, na ngambo yoye quality. Baby for better for us, tulina solidarity. Love ya tugata, tumbam defense society.
Now here, yes.
You make the party that they shot shot. Love it and you bubble like your bad shot.
Are you serious?
Slow. Would you go and you're living on the money? You run the dance floor.
baby alina baby atata kuza baby a better now there.
Styles are very shipment to chigeri. Bali to nyumia yo faji. Abadi girl, she get enough. You can't compare shit to other girls. Look how she move, she put me in a mood. I groove, make the body groove. Look how I groove.
Oh yes, I approve. Ain't nobody like you. Oh yes, I approve now. Ain't nobody like you.
If you know, you know. Ain't no bagel, I'm talking wrong that. If you know, you know.
Destiny.
Money phone gang, I ain't
DJ
hearing it.
Max 254.
What I'm trying to do is inspire. I know the price of that car. Don, you're a liar. Mortgage on the wrist before a home buyer. That is not dench, I don't care if it's fire. I'd already deal with the ego. I just get it in like a free throw. Don Gargan like I'm Nico. Excellence, do it for my people.
Cartel way, young Pablo. Blow money fast when she wind slow. Lil mama burning up the dance floor. Fire waist when she wind up. Like it's hot when she drop that. To the left, bring it right back. Nasty, yeah, I like it like that. back the thing. Let me hear it one time for my niggas in the cut, yeah. All the sexy ladies will be chilling in the front, yeah. Drip, 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 we gon' show you how we stunt, yeah. UG vibe, yeah, we busy getting turned, yeah. Fresh at the oven with your hot bun bun. Shake that thing, everybody going dumb dumb. No marathon, but every day we run town. From Kampala all the way to London.
Everything go, get them, get them, my girl, just get them. Everything go, get em, get em, get em, my girl, just get em, just get em. Everything go, bawe, bada ke kumanyi bawe. Everything go, bawe, bada ke kumanyi bawe. Everything go, be better than them. Tell your body good, you are better than them. Everything go, be better than them. Tell your body good, you are better than them. Just hold me like you know that me lonely.
Listen to DJ Max 254 the Talented.
Like you know that me lonely.
Sire. You get the right design, no hype, you want me that. Protect you like you get the things in my life. So make them and them not say that for you, you want. Protect you like you get the things in my life.
Can't talk to him.
Baby, just go down low, go down low. Snake your body down to the ground, baby. Go down low, go down low. Snake your body down to the ground, baby.
Right now.
Anyway, we rolling out the streets, we get them. See the girl I want, but me beat out, get them. Sometimes I wonder how they feel when we get them.
Anyway, we answer, we answer.
Everything go, get them, get them, get them, my girl, just get them. Everything go, get them, get them, get them, my girl, just get them. Everything go, power. But I get to money, power. Everything go, power.
Yeah, okay, when the beat drop one time, just eat them. Move like a snake, bust a wine and eat them. Pull up with the squad in the club and eat them. DJ will up the tune, make a eat them. Oh, you move your body so nice, baby, check them move. Abakukwana, now a baby, but cool and move. Clap, jump, pack, everybody got their eyes on you. They been waiting, girl, what you gonna do?
Everything up, eat them, eat them.
Speakers on, turn this motherfucker on. This is DJ Max 254.
Tony without you, it's like the day without the sun. Nights without the stars, Lagos without the cars. Tony without the scars, prison without the bar. Oh yeah, you got me tripping, trying to reach you from afar. But I want you now real time. I bust that rollie on your wrist, baby, real time. You wear a smile on my face like a diva. On the best, picking fresh, call you weed time. And I love you on my days and my nights.
Sim, 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 sim kicks me tie. Punchlines keep flowing. Atana dawa sinyon. Oh, atana panga sinyon. Sifungi taban kikoi. Love that you go fair, ya captain na hoy. These streets we bande, yeah. Another get da-da-da-da-da-da-da. Sim, sim, si bande. Another get da-da-da-da-da-da-da. These streets we bande.
Now hear this.
Fire, baby.
London and mid and edges, is it?
Bossy.
I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Full Jai Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man, a king in a top, oh Larry. Man, a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Bossy, man, a bossy. I make your girl melt like a toasty. I'll be this way someday, and I write for myself, no ghosting.
Needs a boy, got money in a bank on. Ready to roll and blaze up this tank on. Got the girls from Japan to Hong Kong. The girl them champion in it.
J-Balls.
Godfather.
Sion.
And a OG. And a pop combo. And a bossy. Sing a rider with him like a song.
En esto de la socorro. Te deja maca como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro. Todo me lo gasto, no ahorro.
Machica, machica, machica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás.
Aquí estamos duros, somos global.
Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más.
Machica, machica.
Oye, oye.
Machica, machica.
Matata.
Machica, machica.
Arata.
Machica, machica.
Matata. Machica, machica. Machica, 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 machica.
Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela.
Fallo
a romper frontera, las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican, siempre están cuando la solicitan. Machica, que yo soy tu chica.
Representa tu bandera. Música en nueva era. A mí me dan pe donde sea. Pachuca que estás que te quema.
Estoy muy borracho y no puedo
más. This is an exclusive.
Y no puedo más.
Estoy muy borracho y no puedo más.
Y no puedo más.
Max 254.
Guam yoye. Guam yoye. Guam yoye.
Na Miami, ha, na Miami. Ziki Shika nina drive na Miami, ha,
wanapendanga kulima. Dema kipita wanakuruma. Akitipa wanapiga bila huruma. Mirako baby zime nice na tachisha. Na shika jaba tuto zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sinja, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha.
My girl just walk in a deso baka then in a deso ka you whining a the artist way. Everybody break in a deso she na mind me a deso ka she whining a the modest way.
My girl just in a the place just on oh, whining a bend your back. My girl
my girl just walk in a deso back up then in a deso ka you whining a the artist way. Everybody break in a deso she na mind me a deso ka she whining a the modest way.
My girl just in a the place just uno whine and bend your back and my girl just in a the place just uno whine and bend your back and
well, girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place, man, I feel rain for you. Come where you want, man, I feel scream for you. So she back it on me right, the girl I put me in a corner. Enough girl feel wine, but them not get the armor. Check where we tear off in a place like Starmer. Girl, me love the way you got drama.
My girl just walk in a deso, rock a bend in a deso, cause you whining a the artist way.
Everybody break in a deso, she not mind me a deso, cause she whining a the modest way.
My girl just in a the place just
fire, baby.
Uno wine and bend your back and my girl just in a the place just uno wine and bend your back and
girl, you know you mad at them style. Them never can touch you a while. When you wind up in a the place, your body off set. Everybody can come late. My girl just murder it, body on top of it. Uno just pretty face, come on top of it. Lord, where you wiggle and a jiggle on top of it. Why you know when me girl flex, don't jump on
my
it.
My girl just walk in a deso, rock a bend in a deso, cause you whining a the artist way.
Everybody break in a deso, she not mind me a deso, cause she whining a the modest way.
My girl just in a the place just
love is bringing out our emotions. Mix them up in that life potions. Countless times we catch the sunrise. Fix them scars we share with white lights. I have the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I have the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they come on my spin.
Only doors is open wide.
Doors open wide.
Brother smoking, let me out that fire.
Sebastian.
He is a big tune dropper, talented and self-made DJ. It's DJ Max 254. Lights off.
Mefikisha hadi Zanzibar shamba, umemvimbisha kichwa nchaji mekitaa nanga. Soma picha wazi umejipanga, haupendi ficha mzazi nimesanda. Haunuzii mbuzi kwa gunia, hauni mie ujuzi umenzidia. We mamie fundi unanjulia, hautulii nkiwa na gundi unanipatia.
Mungu hakika umenifaa, siwezi pita mie nitaka.
Vumbwa jumbila ni wapishi.
Leo nataka ni wajuse kwenye vimaneno mareno wapunguse. Moyo wako
leo nataka ni wajuse
kwenye vimaneno mareno wapunguse.
Costa Entertainment.
Leo nataka ni wajuse kwenye vimaneno mareno wapunguse. Moyo wako ni uturize, yao tusiyajali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao.
Oh, hey, oh hey, no hey.
Tu
wanadamu jatimi nakosa je kuyumba oh najua umeniweza kwako siwezi furukuta sikutamani hifura panione siko na yo ndo maana na mimi sizifati zao nya yo najivika ushuja najivua jakara yo mano peke na mie hatuwezi Sumbua kuzunguka kote Ila chunga usirudi Yare Yalo ni umizaga Yakafanya mpaka nikahugu Yare Yalo ni umizaga Yakafanya mpaka nikapungu Yare Yalo ni umizaga Yakafanya mpaka nikahugu Yare Yalo ni umizaga Mpaka je kujua mina pendele ate mbele Noka nichumie Sio leo, sio kesho shida kuzoe Mapezi matamu ama nikiangazia Nasila, uvumili Ejapuli mwagada na nikauguli Badu majela, ujomuguze Naweka pata makosa yako yote Naponyeza na jiriji Mtajisumbu wa kuzumbu kakote Hila chunga usirudi Yare Kalo ni umizaga, yakafanya mpaka nikahugu Yare Kalo ni umizaga, yakafanya mpaka nikapungu Yare Kalo ni umizaga, yakafanya mpaka nikahugu Yare Kalo ni umizaga Mwaya Unagata Etimina tusile Tusikubali penzi ni wangeta Nituzimikia Naweka pata makosa yako yote Naponyeza na jiriji
Now
Najisumbu
na kuzumbu
Sila chumba usirudi
Now hear this
Na watoto wa kario, 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 kario Numa wana makario, kario, kario, kario. Hey, temeke na kinondoni, alala manzese na mwana nyamala mala. Viatu vipo mfukoni, pitaga pekwe ni bilata nala nala.
Wasikia machezo naonda kamati, wana data na vino nalo patani. Ina bide jongeze newe big daddy, yes I'm a big daddy, and I'm a poof daddy. Ooh. Mama when the fire yo, ukukusanya kama kwaya yo. When the number one desire girl, when you michezo when you mbaya yo. Moja moda ufike tuende ndani, when you bonge la uwanja kita ndani. Nikonyeshe vile meufanya mamisi na gotani, utani, utani, utani.
Baby katika piga magoti, piga magoti. Acha wano piga majungu, asa na mwaga manoti, na mwaga manoti. Mananisha uwa mzungu, wanakapandisha uchizi vyo. Kabinuka kama mbuzi, kashikwa mapembe. Hasira za mukizi hizo, furaha kwa mubu viki jido pembe. Na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma wana makario, kario, kario, kario. Hey. Temeke na kinondoni, alala manzese na mwana nyamala mala. Viatu vipo mfukoni, kaga pekwe ni bila tandala ndala.
Wacho kwa juu, wapa, wanishike kwa hapa. Wacho kwa juu, wapa.
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi.
Wacho kwa juu, wapa, wanishike kwa hapa. Wacho kwa juu, wapa, wanishike kwa hapa.
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi. And I love she giving me overdose. I love the way you move your body. Nipandisha minadi, kachiri, kachiri, inuka funga kanga, kachiri, matajiri, matajiri, kutowa najipanga, matajiri. Basi go down, kwa nyoma, kwenye kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby ni gomesh.
Fanya kama unadonda. Unadonda.
Paka chini waonyesh.
Epo tulicheze rumba. Ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadonda. Epo tulicheze rumba.
Nasema siku watch, baby na kukunda. Unavyoiramba mie hoi unajiwaga kunitouch. Na nika kufunda, iyo misamba siku hoi. Wakingata na puliza we.
Kwa jenga ni nguvu za kiza we.
Yani tuzidi kuwaumiza we.
Tawa shenga tuache.
Itafune nyate kabigiji.
Kama bigiji.
Kisha ni kumbate tujigiji.
Tujigiji.
Basi go down when you man. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe.
Mwaga jasho migui wake moto.
Jemu wa vumbi, jemu wa.
Kisigino kimebwe na ugopo.
Jemu wa vumbi, jemu wa.
Ruka ruka tuzia mshe popo.
Jemu wa vumbi, jemu wa.
Uwashati ukisikia joto.
Jemu wa vumbi, jemu wa.
Sato na kisanua.
Vumbi.
Tunawachafua.
Vumbi.
Tunawapa mafua.
Vumbi, vumbi, timua vumbi.
Tunakata funua.
Vumbi,
wakizingua.
Vumbi,
tunawapa mafua.
Vumbi, vumbi, timua vumbi.
Wanatukimbiza wasafie.
Wapa makundi makundi.
Lakini ya watupatie. Tunawachia vumbi.
Timua vumbi, timua. Timua vumbi, timua. Timua vumbi, timua. Timua vumbi, timua. Temu wa vumbe, temu wa. Temu wa vumbe, temu wa. Temu wa vumbe, temu wa. Temu wa vumbe, temu wa.
Oh, kama mashine ya koboa mpunga.